Olusoma olutandika omwaka guno 2026 lubuzake nakumbale okutuuka. Ombaka president atule mukono Hajjat Fatuma Ndisa bannabitaka. Alabudde abakulembera amasomero ga gavumenti obutagezaako kusaba bazadde n'abaana ensimbi ez'okubaliisa, bw'ategeezezza nti bwe yabadde mu kuwenja akalulu omukulembeze w'ekibiina kyabwe ekya NRM. Era akulembera eggwanga lino mwami Yoweri Kaguta Tibu Habula Museveni ensonga eno yagiweze n'agamba nti menya amateeka kubanga gavumenti ensimbi ez'okulabirira abaana zonna eziteekawo. Asinzidde ku kino n'asaba abazadde obutamala gatwala abaana mu masomero ge basanze. Bwategeezezza nti abamu ku bazadde bagaana okutwala abaana mu masomero kyokka ne beesiba mu masomero agasaba ebisale ebya waggulu, n'abakuutira okutwala abaana mu masomero ga gavumenti kubanga gavumenti ekoze enteekateeka okulaba ng'abaana basomesebwa obulungi.